lonke ayakhothama kuwe yini mandla wonke sikhothama kuwe athi baye Yeah. Jesus, we're